maziwa vyo unachita mkana. Na lema mbela mbela chache kuru na ine mate. It's alright, sini kuna mbela mbela.
Manje waiba kukuta semjeba na kuleta pano siko. Imwe kulipe chamushe kumutu. Izo nkani za sosi nizifuna na kumutu. Kungo ni nyanyisa matu. Nangu vaponte iwe niwe wangu itu. Alienze alinavea na kula. Eko kula timapanga ma mistakes. Basa kujaje semu bebe bali perfect. Ye bali na wesi. Gomba mama
ise tikondana that's the only thing that matters nikuiba la vidi bose bakutana.
Don't cry, dry your eyes, girl, it's okay, it's alright, it's alright. Sinipulozi wake unachita mkana na hema kumbela mbela chachikungu na inemate. It's alright, sinipuna bombela mbela.
That you's a bad girl. I mean, don't care, to me, you good girl.
One we have a baby, I'm a nisikesa over. We go back to la vina pita.
Ibanaku, zanvila moje, kumutima osangana bide.
Take it easy, just relax, girl. Nilange mumanzo, vela, vela.
You say chikondana, that's the only thing that matters. Miku hiba la vidi bose bakutana.
Don't cry, cry. Girl, it's okay, it's alright.
It's alright, sini pulozi wako unachita mkana. Na hema kumbela mbela, chachikungu na inemata. It's alright, sini kuna bombela mbela. I'll be great, it's alright. Chachikungu na inemata.
La, la, la.
It's alright.
It's alright.
It's alright.